halkaad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america washington subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal
maalinta berita waxay ku buuxdaa lix bilood markii maleeshiyaadka ururka al-shabaab ay weerar culusi ku qaadeen saldhigga ciidamada kenya ee howlgalka amisom ay ku leeyihiin magaalada cilcadda ee gobolka gedo ilaayo haatan kenya ma sheegin tirada ciidamada uga dhimatay weerarkaasi iyo tirada ciidankii joogay toona hase yeeshee mid ka mid a khubrada sida weyn wax uga qorta howlgallada nabad ilaalinta ayaa aaminsan in khasaaraha kenya ka soo gaaray weerarkaasi laga yaabo inuu ka badan yahay kii ka dhashay weerarkii al-shabaab ay ku qaaday jaamacadda gaarisa bishii abriil ee sanadkii hore halkaa oo ay ku dhinteen 48 qof oo u badnaa arday warbixintan waxaa inoo hayay haaruun macruuf
15-kii bishii janaayo sannadkan ayaa al-shabaab ay goor subax hore ah weerar ku qaaday saldhigga ciidamada kenya ay ku lahaayeen magaalada ceelcad ee gobolka gedo waxa uu ahaa weerarkii saddexaad ee ballaadhnaa ee loo adeegsado xeelad isku mid ah ee al-shabaab ay la beegsato saldhig milatari oo ballaadhan iyadoo horeyna u soo weerartay saldhiggii ciidamada burundi ay ku lahaayeen magaalada lego bishii juun 26-keedii 2015 iyo weerarkii 1-dii sebteembar ee isla sannadkaasi lagu qaaday saldhiggii ciidamada uganda ee magaalada janaale laakiin weerarka ugu khasaaraha badnaa uguna saamaynta badnaa waxa uu ahaa weerarkii ceelcadde paul williams waa qoraaga buugga lagu magacaabo dagaalka iyo colaadaha afrika macalinna ka ah jaamacadda washington university ee magaalada washington waxa uu daabacay warbixin cusub oo ku saabsan dagaalkii magaalada ceelcadde
all of the conflict parties I think in Somalia first for al-shabaab it gave them a massive propaganda boost basically and helped with its recruitment effort
waxa uu yidhi dagaalkii ceelcadda waxa uu ahaa mid muhiim ah marka loo eego colaadaha soomaaliya marka ugu horreysa waxa uu al-shabaab siiyey ayuu yidhi dacayad ballaaran waxaana uu gacan ka siiyey inay maleeshiya soo jiitaan dhinaca kenya waxa uu ahaa ayuu yidhi guuldarradii ugu weyneed ee milatari ee taariikhda ku dhacda ciidamada kenya sidoo kale ayuu yidhi kenya dagaalkaasi waa uga khasaaro badnaa weerarkii lagu qaaday jaamacadda gaarisa oo ay ku dhinteen 148 qof dhinaca amisomna waxa uu ahaa ayuu yidhi muhiim sababtoo ah waxa uu bannaanka soo dhigay qaar ka mida meelaha ay daciifka ka yihiin marka loo eego istaraatiijiyada ka dambaysa saldhigyada ku yaalla meelaha fog ee durugsan ugu dambeyna waxa uu dagaalkaasi muhiim u ahaa ayuu yidhi howlgallada nabad ilaalinta ee caalamka sababtoo ah waxaa loo baahan yahay in cashar laga barto sida loola dagaalami karo ururada diimeed ee mucaaradka paul williams waxa uu sharaxay casharada ugu muhiimsanaa ee laga bartay weerarkaasi haddii ay noqoto amisom howlgalkeeda iyo istaraatiijiyada ay kula dagaalamayso al-shabaab waxa uu carabka ku dhuftay 4 cashar oo uu yidhi waa laga bartay weerarkii ceelcadde
First, I think it's crucial that Amisom has to develop very good positive relationships with local communities in Somalia.
waxa uu yidhi ugu horeyn waa muhiim in amisom ay la timaado xiriir fiican oo ay la unugto dadweynaha soomaalida haddii aysan xiriir wanaagsan la lahayn ayuu yidhi soomaalida howlgalku dhibaatooyin kale ayuu la kulmayaa sida ururinta macluumaadka iyo inuu helo kalsoonida dadka sida tan ciidanka soomaalida oo kale casharka labaad ee laga bartay waxa uu yahay ayuu yidhi amisom waxaa loo baahan yahay inay la timaado istaraatiijiye tan ka wanaagsan oo ay ku hesho macluumaadka sirdoonka ee ku saabsan dhaqdhaqaaqa iyo weerarada al-shabaab ma ogin ayuu yidhi inta ay al-shabaab ku qaadatay inay diyaariyaan weerarkaasi oo kale ah balse waxaa loo baahan yahay in amisom ay faham ka yeelato xaaladda dhulka casharka saddexaad waxa weeye ayuu yidhi in wadahadalkii iyo agaasinkii ka dhexeeyey ciidamada kala duwan ee amisom gaar ahaan marka aad eegtid kenya iyo etoobiya ciidamadooda ka jooga soomaaliya ee deegaankaasi uusan isku xirkoodu wanaagsanayn taasina waxay waxtartay ayuu yidhi ururka al-shabaab
And then finally, the fourth lesson, I think, is that Amisom now still lacks a mobile and rapid response force.
casharka afraadna waxa weeye ayuu yidhi in amisom aysan lahayn ciidamada sida degdega u howlgala ee rapid reaction force oo meeshii la doono si dhib yar ku tegi kara waa ciidan awood dhinaca cirka a leh ciidankaasi la-aantiisna waxay ka dhigan tahay ayuu yidhi in taliyaha amisom uusan gurmad u fidin karin ciidankiisa markii ay al-shabaab soo weerarto dhinaca kalena waxaa haddaba laysweydiin karaa amisom wax cashar ama ka baratay weerarkii ceelcadde marka la eego howlgalkooda xilligan waa kan mar kale profesor paul williams oo ka tirsan jaamacadda george washington university
I think there are some positive signs and some negative signs basically on the positive side I would point to the attack in june last month when al-shabaab attacked the amisom base at halgan
waxa uu yiri way jiraan calaamado muujinaya in wax wanaagsan laga bartay iyo calaamado taasi ka duwan. Dhinaca wanaagga, markaan ku hormara, ayuu yiri waxaan soo qaadan lahaa weerarkii bishii juun ee lasoo dhaafay ee al-shabaab ku qaaday magaalada Halgan oo ay ku sugnaayeen ciidamada Itoobiya. Waxaan odhan karnaa, ayuu yiri, ciidamada Itoobiya 10 ayay ka barteen sababtoo ah diyaar ayay u ahaayeen, agaasinkooduna wuu wanaagsanaa. Isla markiibana waxay u yeedheen gurmadu ku jiro mid cirka ah, wayna jabiyeen weerarkii al-shabaab. Dhinaca kale, markaan fiirino, ayuu yiri waxaa weli jira saldhigyo ku yaala dhul duruqsan oo weli nugul, kuwaasi oo qaarkood ay AMISOM ku kallifi doonto inay wax ka bedelaan ama ka soo bixiyaan ciidanka. Taasina gacan kama geysanaysa, ayuu yidhi, kalsoonidii iyo xiriirkii dadweynaha meelahaasi ku sugnaa.
And I also don't see very many good signs about AMISOM really dealing with the communication and coordination problems.
Sidoo kale uma jiro ay jiraan calaamado wanaagsan oo muujinaya in AMISOM ay xallinayso arrinta ku saabsan xiriirka iyo agaasinka ka dhexeeya taliskooda iyo taliyaasha ciidamada kala duwan, gaar ahaan kuwa ku sugan dooxada Juba oo ah halka ay ciidamada ugu culus ee Al-Shabaab ay joogaan.
Particularly along the Juba Valley area where Al-Shabaab retains some of its key forces.
Waxa uu sheegay Professor Paul Williams in ciidamada sida degdega u gurmada haddii ay AMISOM samaysato ay ka caawin doonto inay u gurmato ciidankooda markii saldhigyadooda lasoo weeraro. Sidoo kale waxay ciidankaasi ka caawin doonaan AMISOM, ayuu yidhi, inay ka hortagaan weerarada joogtada ah ee Al-Shabaab ay ku qaadayso jidadka uu saadku u maro AMISOM. Dhinaca kalena, ergiga gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, ahna madaxa AMISOM Francisco Madeira oo hadlaya ciidii dhoweyd ayaa ugu baaqay Al-Shabaab inay ka hadhaan gacanka hadalka ayna ka qayb qaataan dib u dhiska Soomaaliya. Francisco Madeira waxa uu sheegay in ururka Al-Shabaab aysan matalin rajada dadka Soomaalida, sidaasi darteedna ay ku soo biiraan Soomaalida dalkoodana ay wax ka dhisaan. Waxa uu ku adkaystay in AMISOM ay guulo waaweyn ka gaareen la dagaalanka Al-Shabaab, isla markaana magaalooyin waaweyn iyo dhul badanba ay ka saareen ururkaasi. Waxa uu sheegay in AMISOM ay sii wadi doonto dagaalka iyo gulufka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Warbixintii Haaruun Macruuf inoo diyaariyay ay taasi ahayd. Halka aad ka dhageysanaysaanna waa VOA.
Halkaad nagala socotaan waa Voice of America.